This is the Mahikeng FM podcast.
Re ka toga jalo ura ya bosupa ibile ra jalo ka koreng ya borobedi. Fela ga ya ka ne se go kaetse gore tla re boa e be re boa jalo fa le kagiso. Tota karabo monyadi wa ke ne tle be re buisana jalo le ene mo nakong ya ga jana re bua jalo tsa politiki. Raito rabila tsake tsena go eke go dimelise ke go amogele mongwe ame tsholo fela ke gore msiradne se ke uta jara gore bukutjo ba eke jore tsonje re ba go bone ne gore maswe ka o ka ba rialo
no a ke go dimelise re mo pe ke dimelise ba re tswa ba tsa ga mama hikeng FM e nya bukutjo ba be ke bone boditsi didi ne ke itumela ga re tlhone go bo bona
no ke sone so se tsona se o ya no ntse ke re kare ei kana kana ka rulo eo e u ka go yone e ratwa ke sirame hule me se se tona ke gore re santse re le teng santse re tshela a re nne ntse re bona jalo go a kopele gore go tla nna jang
go itumedisa mongwana
ee mo letsatsing la gompieno ke ne ke ntse ke re amoretse ke mora kere naga tse e leng gore bontsi ba sebaka motho o tla ba itse ka tsone re tlebe re itse ga go etsagala sengwe ka ko dinageng tseo yaka re bua jalo ka naga ya Ukraine bontsi ba sebaka tlebe re lebelela jalo gore polotiki e ntse jang ka koo re lebeletse jalo gore makoko a busang mo seemong se seng gore ga jaana se teng ba bo ba reng ebile le go lebelela jalo gore yaka re le naga ya Aforika Borwa politiki ya rona mo ha re lebeletse bile bogolosegolo jang yaka re na le tirisano mmogo le dinaga tse tshwanang kana jalo le yone Russia ha re lebeletse seemo sa rona sa politiki be re ya re lebelela le mmepo otlhe wa lefatshe re ka re re eme fo kae re ka re especially makoko a rona a leng teng mo seemong sa ga jaana re tsamaya fo kae
Well, ke dumela gore dipolotiki tsa Aforika Borwa ke tse e leng gore jaaka gangwe le gape re di matured matured in the sense that there is freedom of expression and so it allows for as many political parties as you can have in the playing ground ebile seo se dira gore mo Aforika mongwe le mongwe a kgone go nna le tlhopho ya gore ke mang a ka eletsang go a moetele pele But it also allows for a competition of ideas. E leng gore ga mole ga tera e bona mo nageng ya rona bona le makoko e leng gore a tla ba a re a dithoto tsa setšhaba di tsewe di nne ka seka se ga puso o nna le makoko a tshwana le Democratic Alliance le Freedom Front Plus a tla ba a re nyaa a mongwe le mongwe a nne ka se e leng sa gage o na le makoko a tshwana le ANC a e leng gore a tla ba a amogela maphati a le mabedi go ya ka mokgwa o rileng jalo jalo but when you go to other countries go na le dinaga tse e leng gore ga o fitlhele seo se direga thata o dile sekao ka naga ya Russia e leng gore ketele dipele ya ko teng o kare is more authoritarian ke letsogo le e leng gore le tile ebile ga la letlelela thata se o ka reng is opposition so when you are opposition in Russia you are most likely to suffer the consequences of being gagged seo se raya gore ga o ye go letlelelwa go ntsha kakanyo ya gago nako nngwe le nngwe o eletsang ka gone and as you have seen in the past ba bangwe ba e leng gore e tlabe e le maloko kgotsa batho ba e leng gore ba bua kgatlhanong le puso eo ba feleletsa ba latlhegetswe ke matshelo jalo so ke lefatshe ka bophara tota di farologana go ya ka naga le se o ka reng is the historical background of that particular country but ga o lebeletse Aforika Borwa ke tsaya gore Aforika Borwa maemo a sepolotiki le kamano ya baeteledipele ba makoko a farologaneng a sepolotiki re na le a system eo ka reng e botoka go feta dinaga tse dintsi mo lefatsheng le re tshelang mo go le one re mo
ya no ke ratile ka mokgwa e leng gore o e ba jala ka teng yaka re ntse re lebeletse jalo gore go na le makoko a mangwe a leng teng mo nageng ya Aforika Borwa ba e leng gore ba ntshitse jalo maikutlo a bone ka seemo se e leng gore se diragela jala ka ko Russia le Ukraine mo re boneng jalo le maloba moeteledipele wa lekoko la Democratic Alliance go fitlhelela ba re no a ke go bona jalo seemo ka ko nageng eo gore se be ka tse le ntseng jang yaanong Haribua jaloka naga ya Afrika borwa ke itse jalo gore mo nngwa gentse tse di fitileng tse di malwa le ko morago kwa re bua jalo gore naga ya rona ya Afrika borwa le kokola ANC ke especially ha re bua jalo ka go pegwa jalo semmuso ga the first black president and le go lebella jalo gore politiki ya rona ya naga ya Afrika borwa ka mokgweleng gore makoko a ile a itsagale jalo ka teng kana de morning re a re bona di media ka go nakgentse di ka kontle bane ba tla jala mo nageng ya Afrika borwa to learn more gore ha re bua jalo ka Afrika borwa re bua jalo ka naga e ntseng jang re lebeletse molaotheo re lebeletse ka mokgweleng gore makoko a operate ka teng makoko kganetseng sone yanong ntlha e motho o ka buang jalo ka yone gore re iphitlhela re le mo seemong se e leng gore ga jaana re bua jalo Russia re bua jalo Ukraine re bua jalo di-manifesto tse di farologaneng tse di leng teng mo nageng ya Aforika Borwa ka makoko now re iphitlhela re na le gore dilwana di a ditlhatloga tsatsi ka letsatsi kgwedi ka kgwedi since re a re bona tshimologo ya ntwae mme only few yamakoko a leng teng you know they have spoken out about this issue motho bo ka riya le gore ha re bua ka makoko fela mo nageng ya Afrika Borwa ntlha e a ka gongwe ke engwe ya dilo tse leng gore ka re e a lebisitse maphata mangwe kana di departments tse di rileng not necessarily political organizations.
Well, ke nngwe ya dikgwetlho tse dikgolo tse ke tsang gore naga ya rona e lebagane le tsone gakologele gore naga ya Aforika Borwa e tswa kgakala le naga ya Russia re mope ka go isa bokgakala jwa 1960 ga ne the Soviet Union e gompieno itsagareng jaaka Russia e ne e ikgotlhela morago mo kamanong ya yone le Aforika Borwa morago ga the Shabir massacre and so from there re ne ra simolola re bona the Soviet Union e thusa dinaga tse dintsi tse e leng gore o di bona mo borwa jwa Aforika go ka lwantsha seo ka reng was the oppression of black majorities in various southern African countries. And so you had various liberation movements in their own respective countries. And so Russia took initiative, kgotsa ke re the Soviet Union took initiative to support those various liberation movements ka dilwana tse di farologaneng. You had SWAPO in Namibia, ona jalo le the People's Movement for the Liberation of Angola, ko nageng eo ya Angola, ona jalo le the Liberation Front of Mozambique, e ba e bitsang Frelimo mo nageng ya Mozambique, mm-hmm. and the ANC which was banned essentially mo South Africa. And so Russia kgotsa Soviet Union e ne iphile maikarabelo a go thusa makoko ao a ne a lwela kgololosego ka dithuno ka go ba thusa ka thuto ya ntwa se ba neng ba se bitse guerrilla war and really just how to go about strategically mobilizing themselves and society in general against what were then known as oppressive systems. So di kamano tse di feleleditse di le gore they boiled over into the South Africa that we have today, where in now South Africa has this close relationship with Russia that is motivated, of course, not only by these historical events, but also by how these historical events eventually led to economic relationships or relations between particularly South Africa and Russia. Gompieno jaaka ke bua le wena jaana, South Africa e na le dikamano tsa seikonomi and political tse e leng gore di kodimo thata re mope. Ra itse gore mo sebakeng se naga ya Aforika Borwa e setse e investile round about 77 billion into Russia, and then you've got companies also that are active in Russia, Bonespas, AB InBev, Baloworld, jalo le jalo. But beyond that, you have also now South Africa having relations with Russia outside of the confines of their bilateral relations. And this is through BRICS, everything for it. Ke kokwane kgotsa ke so ka reng se grouping of Brazil, Russia, India, China as well as South Africa. And in that very BRICS, that's all the establishment of the BRICS bank. Rebone jalo Nigeria rona Africa
go ya
di billion di ka nna masuma ma di boraro mo bankeng ye. And so those relationships that South Africa has with Russia stretch beyond even those bilateral limitations. So ke mo ya dilo tse di so ka re di gapeletsa gore go nne pokete go tsa di dira gore go nne pokete gore re bone nage ya Africa borwa e tsa dikgato tse di bonalang tse e leng gore di totobetse kgatlhanong le naga ya Russia.
Mm-hmm.
But if you look at the relationship that Russia, South Africa has also with Ukraine, although not so much wealth in terms of the history between the two countries, but there are trade relations. There are imports, close to 400 million rand worth of imports or and exports. So in the South Africa and Ukraine. So seeing South Africa take this neutral position, ke tsa gore ke se supo tsa gore Afrika borwa ga ya ikemisetsa go latlhegelwa ke nngwe ya dikota ke epe ya dikamano tsa yone with these two countries. And so they've always proposed that there be a more humanitarian intervention in so far as the conflict between these two countries is concerned, right? Itse gore in the memorandum so di tlhalositseng jalo tse re di boneng di tlhagelela at the United Nations, where they were actually proposed that the invasion of Russia into Ukraine be condemned. Rebone jalo naga ya Afrika Borwa e sa batle go tsaya karolo mo go seng. So looking at those politics, e go supetsa how all of those historical events have translated to what we now have as a political fiber mo nageng ya rona ya Afrika Borwa, where you have now the Democratic Alliance, which continues and which is liberal in ideological position or in the ideological posture. Airing says something that dira ha ke gore Russia tshwantse ya tlogela go dira se se dirang ka lebaka la gore e na le seabe kgotsa e feleletsa e dira gore ikonomi ya rona ya Afrika Borwa e ikwe botlhoko. So re bona jalo petrol tsa rona di tlhatlhoga, re bona jalo oli ya rona e tlhatlhoga jalo le jalo. And so the Democratic Alliance being liberal in its culture, in its posture, it forgets all these historical political relations that the country has with Russia. And those are not important, because what is important to the Democratic Alliance at this point in time is that the economy must grow and that it must be protected by all means necessary. But on the other hand, you've got a political party in the form of the Economic Freedom Fighters that is saying, no, it does not matter what political or other economic implications may arise out of this conflict. What is important is for Russia to know that it has the support of the ESF and South Africans because of their contribution during the liberation struggle. And so these are two ideological bodies that have come together and that are clashing. And the South African government now finds itself in between these two opposing opinions or views. And it says it is going to be a position that is clear direction is in. And so that will now give you a picture of the character of the ANC. They are not clearly liberal or conservative and are not clearly socialist. They are somewhere in the gray area. And so that kind of allows room for them to stand in the middle. In the middle, that can not link a proposing a supang CMO sabo no horikin say no for a basi ML. And so that also speaks to the diversity a long for eating with politics in Africa Bora RMO.
Khonse fela jalo mongwame ga jana e tsamile fela metsotso le somela botlhano pele ga bua ya bo robedi ke ya go batla jalo gore o ntshwarele.
You've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries, catch up with us on the same platform. Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM 96.7 MHz. Sikokelo Salwago.